agressivo. E a Nicona de Clive Favier que eu sigo.
Nagwaga siki na bogo te mtoto siji mageto ni utalewa kwa nintu late mtani na semo ni ote pepo ni hii imekubamba mama nzawise wakalishi ustadhi kitu chobwaba watu msibani tunawishi loto loto pa moto panchiza Gaddafi ni nyoko aonekalishagi watoto na misto wagi maboko bongo mashoga wengi babu misi lagi machoko na nitazela chafu tatu wa usaidi ugoko yo nikigiache ni kama movie siku menipata flow nimezilaza tangu juzi na zijachacha bros yuna mashaka mimkufunzi niko na masters Yoni na madaraka na wanafunzi kadarasa Kwetu mchawi giza punch zima coral boy More fire, minakula dima tomboy Rompire, style nyingi kama porn star Gang lama monster, nazunguka poster Popo bawa, nishatoboka dima dress code Stupi agi, miata mlete wanajesh bro Stupi bangi, motherfucker bongo forever Mjistuki agi, naona machawa na wendesha Two stupid guys, inashangazo naono janja ni kukopi Na uliwengwa sasa, lomfanya kubanda kama tozi Hii culture wezi tunzo na disaster mbaye na battle na rap chao madogo na kuwachapa makofi na wewe juzi umeanza kurap ushajiona rapper mshambo shazoea tumbaku nitakupa skanka uone navopita kiarabu msaudi arabia shukuru tu albabu sijawaka sinaga tagi na wamodo kivyangu au afrika ambao wananletea ukauzu marabu kitawa lamba kinona lazima chane kwa dabu na uambie ukinigusa ukichafua takanzo tunawa saba nilipotoka gari yenyewe watabu aso ta compare vipi na wawala chipsi kavu Watabata wanaojifunza mea kumbe kushabu Wanajifanya wanamjua sana ngwea na dandu na sio langa ila Wachawi ni marafiki ya tuwezi kuenda sawa Seta mbwene alini snitch kisa chels dawa Before ali wish kuni treat ila lipombio na feed Kwa mwanaona vuta weed Akamua kunawa It's not a joke fella Right at the most power Liza tabata likuwa goti kabla kontawa Enzi anakuja ghetto kwa konki Anatavest fire ndo ilikuwa face Tukwa bonga bonga kuchange mind Ujua ntasanda cause game yako Technique really kone 6 feet under Mr. L Chapo Uyo hapo mwamba mcheki hapo The abla kadabla niki mathafamba ganja kuli fresh macho Ah naona mimi Ah, naona mimi, ah, naona mimi kwa macho yangu. Naona mimi, ah, naona mimi, ah, naona mimi kwa macho yangu.
Sina tagi na wabudu kivyangu, au Afrika ambao wananletea ukauzu marabu kitawa lamba. Tukinona lazima chane kwa dabu, na uambie ukinigusa ukichafua takanzo tunawazaba nipo.